tuteese wano kubanda batusalidde kati kwata wano otululire eno abafa bafe nabanywese wano kubanda batusalidde
Chao.